mutima gwange nga bifuna emirembe nga nkukutteko nga nkunywezeza nga tuli ffembi tewali kitwawula fettiya gwe wange guma omwoyo ontusizanze muwengula gatulimula kutwesanyukira ebyebirungi bituseko byenegombanga ndi muto owasanyusisa omutima gwange gwe mubezi wange olubeerera nyagala nkulaga omukwalo oleme kufuna nkenyera kiriza tigulioba nange nze nfuna emirembe mukwalo ogulirwa ojja gye ndi obusibu bwange buggwawo kiriza nti bulioba nange nze nfuna emirembe mukwalo ogulirwa ojja gye ndi obusibu bwange buggwawo
akalabo kennira akakulu gyoli yemwayoyo ansuubize nti mukwano sirikuleka kukulisa ebiwobu ebiko n'abatabuzi tetuba wangu gye tuti mukwano sirikuleka
abatufiti nabo ntoko batatwagaliza bensalwa abalindiridde lwe tulyawukana ng'olwamannyo kungulu kyempasaba Maria waabwe omutonzi taata tukwatireko ebigambo by'abatabuzaabo bitugwenga nkoto kiriza ti bulioba nange nze nfuna emirembe mukwalo ogulirwa ojja gye ndi obusibu bwange buggwawo kiriza nti bulioba nange nze nfuna emirembe mukwalo ogulirwa ojja gye ndi obusibu bwange buggwawo kiriza nti bulioba nange nze nfuna emirembe mukwalo ogulirwa ojja gye ndi obusibu bwange buggwawo kiriza nti bulioba nange nze nfuna emirembe mukwalo ogulirwa ojja gye ndi obusibu bwange buggwawo kiriza nti bulioba nange nze nfuna emirembe mukwalo ogulirwa ojja gye ndi obusibu bwange buggwawo kiriza